yautara sukaɓe malfu
ko hewi sukaɓe wonɓe leydi mali ndi soɓami fa lewru korkandu dariki koran ɗo bamako ɗo ɓeɗo sukaɓe kolliti wiɗan gondi golludi ɗo golleji so tawama woɓɓe antonɓe duuɓi muɗumen jottaki fa andano golle o wori gollirta woɓɓe do kollitiri yo jeeliɓe horde noon keɗɗen ɓeɗo sukaɓe ko cifi dow hen.
Miɗo hoora saabe nafa mawɗo woni e muɗum leydina arsilame ɗon ka tampinta kan saraɓe an kañi almami en fuu kollitikan wiide horde ana moƴƴi ɗum waɗde miɗo hoora beeta ko o sere lakko woni ko ñammi balɗe nayyi joni miɗo hoora somi tampi wiyam wicco ndiyam fay goto wajjumbinayyi kan horde.
Ɓeɗo sukaɓe horoɓe ko heewi mabɓe fattan saraɓe kañen paabotoɓe caggal korka ka ƴeewal hono ɓe kaani yaade juuliroyde noon kanko noddirteɗo madame Kanté Tata Camara o hollitiri wiide o wi wakkati fuu o ƴeewan sukaɓe makko ɓe ɓe fuu eɓe koora so wona koddajo o.
Ana hani suka alislama anda o woni julde o woni korka suka alislama ana hani fuɗɗa korka seeɗa seeɗa aba mumma ena mum ekkitinamo e korka seeɗa seeɗa mbi'i ɗum suka lattata ko mawɗo e alislamiyaku salayiya kileji hundeji
andanɓe kabaru dina kay kollitiɗi yuɗum wona wajibi e suka sina jomum hilli fe so heɓa horde li majjonduɓe mbihi saraɓe ana kani ƴewande ɓeɗo sukaɓe ko nayiri bangal dogotoro en so ɓami fa koori
sukaɓe am fuu ana koora so wona kodda o sini wattu julde wari ɓe fuu mi umminanɓe mi wiya ɓe jaaɓe juula o wattu julde ngalɗo fuu ɓe juulan wattu taƴugol wari ɓe taƴa.
Ko heewi saraɓe sukaɓe kay fuu kollitiwiɗan kayɓe sukaɓe muɗumen sanne hono kabaru korka wori ko woni ley nuyɗe joyi ley alsilamako wonande bawɗo o
yewtere sukaɓe mal fuu wonno.